OG, hey, say leave me alone. Kahauna mpango wa mafone. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Muna bambika na vako, zile nyuso mampasho. Ile idani kuhaso, mini kipangu za jasho. Muna eneza udaku, ndiyo mwongezu za macho. Lakini nakula kichapo, kofi soki na kahasho. Tangu niende kumasho, nimekuwa controversial. Ngori zile niko nazo, zime nilete vikwazo. Maheto na kaza matako, maoje na kaza ngamaso. So usididi na mawazo, jukama si yako ni yako. Na you can be my sako, omolo odinga obako. Presenter na dinga na paso, tadane menunu warafo. Mashonu piga kila sato, design ya Tracy na mato. Sindo hukuja rurashio, kuwote ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago, na manyako wana nitago. Nina jeshi ya kina zero, na zime washiki ya dago. Mishi nangana kina wambo, kwa ile kibanda ya pango. Tuko juu ya rege kanambo, na tuko rada ya makanjo. Kahauna mpango wa mafone. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Hey, nataka kunipimia life for si fuwaga ni fair. Baka watoto wa juzi saijo wana ni dare. Imaisha ni kushi vile unataka ama ni jail. So staki nizame na stories za pressure kana talitea. Mjami huanga ni mea, kwa tele ni miwa na air. I know you go think it ain't fair, but my nigga we never care. Siri ni kunyenyekea, ndojue ni wapi unaelekea. So kuanzia leo jumi na declare da lazima ngoma zitaenea. Muna penda kunibadha, kunichafulia rada. Huku mimi najikaza, sauti yangu mina baza. Bini kipeo na juwa na mada, bongo kapuka genge ama raga. Tangu wajue squeezy mini baba, shode wangu wako chini ya waba, waba. Ni mimi ndo wanapenda kutupia lawama. Jusaina tengeza pesa na hao hawana. Hakuna kitu ya bure, buda ni kukazana. Juleo jo watakucheka na kesho ni kama. Say leave me alone. Kahauna mpango wa mafone. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone. Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?
See what you see, what a boy. Leo napiga mtumba na kesho ndapiga lui. Na haiku husu yangu maisha. Leo bonga chaku kesho ndakunyamazisha. Every day we on, now we in my zone. I got my hound up on, just get up on my phone. Not with it, gang. So I suggest you don't bring me all the bullshit. Just leave me alone. Yeah, I threw the vibe and the bitch caught it. All of you niggas is distorted. Legendary nigga Rich Porter. I'm on the track, I'ma keep chalking. Masha yangu hai wa husu. Nyima nyoka na wa shuku. Na wapiga marufuku. Mini kipiga tuluku. Nasama si watambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. La utajua ujui. Nasama si watambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. La utajua ujui.
Kahauna mpango wa mafone. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone.